Na peke saka yo santanela etika mobulu Oyo kakate o mama monwe na sala denyo Zoko zwe langa decision e sonyoro Osenye la sela o kekota la babotie E mati o na pepo o change na yo baide Mikanda izonga sima balobi o bani kamarade naka
Santa, mama, toko samba na yo, Santa, mama, toko tunana na yo, Santa.